mapenzi shikamo. Yamenifika roho, mahaba shikamo. Yamenikuta o, yangenitoa roho. Hakuna mtu ambaye yuko serious na mapenzi nowadays. Snapchat na Insta vimefanya mambo ya go fake. Anakupenda na kuwacha na kubwaga vyote one day. So no love, just one night, stand from today, yeah. Kazins wanakulana na kazini wanatekenyana, eh. Kikosa rombo na utapigana. Mapenzi, mapenzi nini mbona nalifanya. Mapenzi
shikamo, yamenifika roho.
Kama penzi ni umeme kwangu luku ishakata. Siwezi masebene na maisha ya utata. Nikipenda napenda kweli, nikiumizwa mina data. Bora nikae pembeni nile vitu faster faster. Nini umetaka sikupi mpaka insta na kuposti. Wanga ni choma mkuki.
Mapenzi shikamo, yamenifika roho. Mahaba shikamo, yamenikuta o, yangenitoa roho.
Mapenzi, 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 penzi,
hey.
Mapenzi, 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 penzi,
mapenzi,
mapenzi, mapenzi, mapenzi, penzi,
hey.
Mapenzi, 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 penzi,
hey. Mapenzi, 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 penzi, hey. Mapenzi, 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 penzi.